zile shida za jana. Mi nilimwachia Bwana, amenitendea mema, kwake siwezi sarenda. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Biblia imenituliza kiliteka, si kama fuliza. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Una msifu nani we? Una msifu nani we? Oh mi na msifu Jesus, Jesus. Mi na msifu Jesus. Yani Monday, Tuesday, yeah unipa chance. Wednesday, Thursday, unipa na fast. Friday, Saturday, niko na fun. Sunday, worship moto kwa church. Asifiwe Mungu wetu, ye kila kitu, kila kitu. Alitoa Bwana Yesu ili dhambi zetu, dhambi zetu. Alitenda mawonders, yezi surrender. Alitenda mawonders, yezi surrender. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Una msifu nani we? Una msifu nani we? Oh mi na msifu Jesus, Jesus. Mi na msifu Jesus. Alicheza nguo ikararuka, araruka. Leo twa msifu zaidi ya fundi, fundi. Zunguka tukuza shida, fukuza. Kwani mbona unaogopa? Zunguka tukuza shida, fukuza. Kwani mbona unaogopa? Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Soma basi basi dance, oh ni Sunday. Una msifu nani we? Una msifu nani we? Oh mi na msifu Jesus, Jesus. Mi na msifu Jesus, Jesus.
Mr. B.
Sound.